horta xasan wuxuu hadda abuuray tiim badan buu abuuray oo kharashaad badan kusoo bixiyey oo uu rabo inuu soo saarto xildhibaano asaga gacanta u taaga oo asaga uu abuurtay. Puntland bay joogaan, Jubbaland bay joogaan, South West bay joogaan, Xamar bay joogaan, waa ognahay xabad xabadan ula soconaa oo asaga uu soo kiciyey oo leeyahay muxuu ahaa hebel yuusan ugu soo noqonaya muxuu halkaa tagoo soo iibsada lacagta kusoo baxsha. Laakiin horta waxaan anigu aaminsanahay ama baarlamaanka hadda jooga wixii soo noqda ha ahaadeen ama mid soo noqonayo cusub ha ahaadeen, anigu u maleynmahayo qof damiir leh oo damiir Soomaaliyeed leh oo damiir Soomaaliyeed ku jiro inuu Xasan Sheekh inta doorta oranhayo dal dambe ha loo xiko, anigu u maleynmahayo.